London.
Black Market Records.
Alikuja na Uber, karudi kalesa, ndio alikuwa ananyesha, karudi kalesa.
Chali chali, alafu wagiza, mfuko ni na mali. Twende hadi na nyuki uka ni tehani. Chali chali, mindai link na galis flani. Nadeni wakil na i flow main kali. Flow can shit flash phone when bani.
I wanna get high, tukate shifla. Ita makena, lisa na tisha. Kona mizinga, tutakatisha. Na iki isha, tutaitisha. I wanna get high, tukate shifla. Ita makena, lisa na tisha.
Nikatoa lock, jana nilisa opinion, pesa nika block. Chao na mayai katikati ena yok. Minule mbadi kupati juzi hati. Na kama kuno radi ujue niko ndani. Lukuja nikose ndo mana juzi pigi. Alikula kopa joli fufo jo upini. Lukuja nikose ndo mana juzi pigi.
I wanna get high, tukate shifla. Ita makena, lisa na tisha. Kona mizinga, tutakatisha. Na iki isha, tutaitisha. I wanna get high, tukate shifla. Ita makena, lisa na tisha. Kona mizinga, tutakatisha. Na iki isha, tutaitisha.
Dry jokes na unacheka. Kuna nyok suku hizo nyasi nilifieka. Shori alipest nikabaki kweza FIFA. Shifla, hari alizima time nifla. Ujadunga ngoda ajeno medunga dikla. I wanna get high, maini jazi fikra. Nilituma fair jana tinsa jafika. Shifla, Mike nikishika ye uwika.
I wanna get high, tukate shifla. Ita makena, lisa na tisha. Kona mizinga, tutakatisha. Na iki isha, tutaitisha. I wanna get high, tukate shifla. Ita makena, lisa na tisha. Kona mizinga, tutakatisha. Na iki isha, tutaitisha.
Siku ya kwanza tukikatiana, tulionana tukanukiana. Anogopa wavulana. Ata mimi babe nogopanga wasichana. Na kwanza kananuka marijuana. Katoto katoto tiana. Aki akakana mana. Siemo new uko na bad manners.
I wanna get high, tukate shifla. Ita makena, lisa na tisha. Kona mizinga, tutakatisha. Na iki isha, tutaitisha. I wanna get high, tukate shifla. Ita makena, lisa na tisha. Kona mizinga,
kuvuta shisha zisha lipuka. Kuvuta ngwai food nisha itisha. Nikichwa ngumu nisha ingiza. Na sura ngumu akabakishwa. Baya dembia mina kuibia. Haja kam kwangu but mina karibia. Muku wa mbuzi but yo nitadia. Haja fall bado basa ya nasinzia.
I wanna get high, tukate shifla. Ita makena, lisa natisha. Kona mizinga, tutakatisha. Na iki isha,